Wivu na maneno nazo chuki za majirani zisituachanishe. Nazo siri zetu za chumbani wewe na mimi tusiwahusishe. Najua na kesho wakiomba mimi na wewe mama tutengane. Utamwacha ini sukari kipenda chorona watu waje tulale. Furaha yangu nikiwa nawe najihisi na pao mama. Tulia wangu wala usiwe kama wale wenye hizo tamaa. Tukipata tule tukikosa na tulale na ja wangu my love.
She only saw in movies. I'll help you find Dory. If you help me find Betty, I really, really miss her when I'm feeling like stoning. Killing me soft, feel like a tissue. Sorry, nimesikia kusu wewe unanicheza siyo issue. Minta kudeka, nimekudata. Wakiuliza mini nani wambie Thomas Sankara. Mindo generali, kama mapenzi boxi, mimi ndio Mohamed Ali. Nikupe malavi davi, nikufanye marufu kama Dangote Nazari. Nimepiga simu zako zote peja patikani. Nimeambiwa umesafiri lakini bado siamini. You can call me anytime you want. Nama iko kichwani sio. Will you marry me na koja la aundi.
Sana. Amin, man.